Foto sappo e tati on. Didi on e malaika be Allah be. Yimbe Israel be yedduno rewgol Allah ngol be wadi piji bondi. On sumate Allah wadi midnight yimbe midnight be yo lamo Israelite be fi e der dubi jeddi. Midnight be bonni awruji Israelite be fop. Israel on tuma jama mabbe on wulle wi woyo Allah dandube. Nyande go Didi on harmo dulade. Harmo gerde fi suudugol dun e de suudugol dun meganite be netali malaikaajo Allah yaltiti e Didion wi'imo yaw danda Israelite ben e juude aybe mabbe ben kono Didion wi ko honno mi dandirta ben min ko ko mo hombo mi won min Allah wi'imo mi wonda e maada on sumat Didion jonni malaika be nyaameteji o memiri di nyaameteji leggal nettali dum on hubbi malaika ben muti on tumas Gideon andi fa joni o ngalnelal ko yude ko Allah